ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Keɗe kabaruji amin e fulfulde alkamisare nogay ɗiɗi lewru août hitande 2024 jeena yamde soki nder maison de la presse Bamako. Jottinonoɗo kabaruji ɗo yumor waygal kanko noddirte Nuhum Djiro wonto ɓoggui jangato. Ayri bangal jaago hakkunde leydi Mali kañe e leydi Laguine ɓe kolliti wiide iɗum wonde e yaade yeeso fa hannde en hono kamɓe jaagoto wonɓe toon ɓe duɓe kollitiɗe wala tiiɗalaji fof koɓe matat toon iwroɓe nokku noddirteɗe yam fo ilal e leydi Mali kañe iwroɓe nokku noddirteɗe e ñantana leydi Laguine. Kono ayri bangal ɗatol hakkunde menaka kañe ansongoɓe kollitiɗe ngol ɗo ɗatol wattu joni kammu bonni ɗum sanne ɗum laatiki sababude so coggu paase ɓeyji toon. Ko yata malinkoɓe capanɗe capanɗe kañum en dibba iwde ley leydi Alanzeri ndi wattu joni o ɓeɗo malinkoɓe ana ley leydi Niger eɓe kaja wartude ley nokkolle mabɓe feddidirtede IMA nde o wihi Imma Dradiane wonde yaltinede dow hen. Ɗiwonnoon sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo bete hande mbi bisimilla moɗon e heɗade. Kono ayri bangal jaago hakkunde Mali kañe e Laguine ley keeri leyɗele ɗeɓe kolliti wiide iɗum heddi hendu naɓay fa hannde ndu iɗum wonde heɓude sembe no yimɓele nannoɓe luumo nokku noddirteɗe yam foyla kollitiri wiide ɗum woni les région Bougouni kañe fa yetto yimɓele iwroɓe nokku noddirteɗo ɗum woni ñantana ley leydi Laguine noon ɓe kollitiri wiide sikkaro kañe fa yetto yo maaro e condi farani fa yetto yo ɗum woni kuɗɗe kecce ko nandi e muɗum fo ana sotte hakkunde ɗeɗo keeri leyɗele en. Ousmane Niali Bouli wonko heɓini hen toon.
Yousouf Sidibe woni hoorejo fedde syndicat national transporteur routier urbain inter urbain yamfolila cakoro jakkite kañum woni hoorejo yawara ley gare routiére yamfolila. ɓeɗiɗon fuu ɓe kolliti wiide pamaral ana woodi hakkunde himɓe ɗe leyɗe ɗiɗi keridirɗe batti muɗum waɗide jaago naɓugol e waddugol ñamliji ana waɗa hakkunde julaɓe ɗe nokkuje.
Kala taratare famɗe fof boblaji jeegom wuriɗi Guine garan nandude luumo ga en rewɓe guineɓe garan sodude somoyaji naɓude ñantana ɓeɗo rewɓe gaddan sikkoro maaro e condi alkama. Kala alal baare minen ɗum min nandu hen luumo to ñantana min jaadan e mobilaji kewɗi somoyaji.
Nde weltare woodi du hedde Dia leñol Laguinankoɓe Mamadou Jakkite kuminiɗo yawara hakkunde Mali e Laguine.
Min gaddan bambari gawri e kulle rewɓe min jeeyan ɗum fof. Somin ruto ɗum noon min jaadan kulentere jogaji ɗi min jeeyuta tomin to jaam tan woodi hakkunde ɓiɓɓe leydi Mali ɓiɓɓe leydi Guine.
O jaago gatteɗo hakkunde Mali e Laguine ana ɓeyde keɓal yamfolila ɗum woni ko holti hen wiide maire commune Wassoulou Bale Rokia Jakkite.
Aujourd'hui on est mardi, c'est la foire à yamfolila.
Hande yo talata ñande luumo yamfolila jeeɓe Guine hewɓe gaari ga en alal baari janggo yo luumo ñantana yimɓeɓe ɗum jahanto nanduɗe luumo nden no gullidal kewɗi garata hakkunde meɗen.
Yimɓe o nokku ana jeeli fa hande ɓeydugol sembe ɗam en ɗam e jaago. Miccintinde wiide gendi yamfolila e Laguine ana wara kilométre ji capanɗe nayyi. Ɗum woni ko Ousmane Niali Bouli heɓen studio tama ni ƴude yamfolila.
Ɗiɗo kabaruji fan mba heɓe dow bema amin ande to dow page Facebook kañe fa yetto compte X studio tamani. Ɓe kollitiwi tiiɗalaji kono ayri bangal hokkude jawlele ɗum woni hono kamɓe jeeɓe cuuɗi école chrétienne ɗum école ngaji ɗiɓe noddirte catholique ɗiɓe mbi ɗiɗo ɗeɗo jawlele gara hokkede le ko warta ko noon kanko premier ministre soggel ko kalamaygo hollitiri wiide o wiile jande kono ayri hitan 2024-2025 ndiɗo jawdi hokkete noonmo hollitiri wiide wakkati nde mo yidnoye ɗum wonono jangguinoɓe wonɓe le ɗeɗo nokkule. So lanɗo jaaɓi ɗiɗo kabaruji min garan wirfitade dow hen natugol lefol mayerane o ngo nokku noddirteɗo motti kañum fa jotto ɗali laamu sanari ɗi fuu ɓe kollitiri wattu joni iɗum wondi e matere sanne hono ngolɗo natugol du ɗum wayrama iɗum wara duuɓi capanɗe joyyi e jeɗɗi noon fedde ndeɓe noddirte direction national de l'hydraulique hollitiri wiide ley nokko jamare wonde toon nde kay hollitiri ñalawma hannde o fuɗɗi hulde woɓɓe ana wonde wadde dow hen Imma Daradji fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Sekou.
Fa yettade ñande talatare nogay août 2024 kewal mayoji tekaɗi dow bani to sufara e kañe bani to motti yo alhaali métre ngaji jeegom piccal ɗiɗi e métre ngaji joyi piccal capanɗe jeenayyi eɓi gollirde mowde leydi ndi humanide jammeji hono ngal ɗo kewal ndiyam waɗi wattu 1967 nden ɗum kewal ngal wonno métre ngaji nayyi piccal capanɗe jeegom e jeɗɗi e métre ngaji joyi piccal sappo e jetti. Malli météo daaliki oɗo kabar o Amadou Jakkite hoorejo service humaninde haybugol jetteji météo no darda yimɓele gonɓe dande mayoji ɗi fiide dabareji yalla hadde bonandaji
talatare sappo e tati lewru outo hitaande 2024 yoga e baafe baraji selenge uttama utugol ledo baafe beedaade toboji moodi mataadi latke sababu natugol diam dabbitingol ko doma bangal tobol hitaande 2024 waram bettaade 2023
travers le pays
figol dido dabariji tawre fuf battibe yogaabe mayoji di lewuddu leedindi yimbe le to mutti e yoru na jogi sugla fa hande be dar lam ko be faaba
ko fara
gori amen fayoto mayoji di fu heewi wiye fa ham jianka na heddi warde edo wambini men sanni mine ngombe damal mayongo kayle ngallura yu waru to ngommi min do ka jian dam wadai bonanda na galleji kewdi battibe kam tuudi mu en san lanaji du yoli
tunuluma
mitte wiide na wara balde yogaje gulleda leedindi humanide jammeji uditi non no rubne modo goto bara silengi nokku gondo le lam buguni
en biyan wattu jono kambe jehobe hakkunde an songo kanye fa yettu yo mena kambe bi tidalaji mawdi be gondi e matudo ciagal kon dungu o nati ko le majjunbe bi yoga e dati di fu boni wattu jono no be kulli tribi dun latik sababu du so cioggu passe ngabille o don nokko dun won kedjara men gon nokko no dirtida mena kam Mohamed Agi Safai tan won ko mo hebini min do hen do faccitango Mamadou Samaseku
famdi fufu badde didi dum woni ko wadata le dawol dongul do datol wol jutiri kilongaji tema didi e sappo e joyi so wattu toboji dum wawi bamde fa yontere dawol lugge mawde jammeji dari di nokuji di ngoni ti allahji dongul do datol ngol dogota dum dum tan kamyongaji mobilaji tusko yogaji natorto ngul filoton nokku mawdo yalla natude menaka ton dun yata cagal ti allahji jogu transport gonno do ujunere tema do joyi hande hakkunde ugnaji didi ugnaji nay di mobilaji tuskoy gonno do ugnaji joyi hande yo ugnaji sappo kulentreji yogaji hono bibbe ledde ko nande mudun bonandu lawulo alhali sambino mursara mawde wonande jomun en datul ansongo minaka mu injinaka no haniri gila ngul nyiba ele hitande 1978 ndenno ndungu hika o beedi tanno tidunde kabaru ngurudo gila boyi Mohamed Ag Issa fetane hebe dum su jotamani gila minaka
tu jone ngardan nokku no dette niger be kollitiide malinkobe chapande ndi ba yude leledi alanzeri ndi wattu jono so ngarti leledi niger ndi lebe do malion kobe rewbe leddo an le mabbe kanya fa yotto sukab no fedde amd e nde hollitiri wiide kanko no dritet Ousmane Diarra wihi ima drajan gonde wadede le hen yalla birfito leledi meden ndi keddan ko mo sifido hen do faccitango Ali Sisi
il veut rentrer au pays ils sont dans les conditions extrêmement
ndi be wartu de leledi mabbe al hal mo be wolle mudum de dido nokkule ana tiidi san gouvernement leedi amendi e le golidal hakkune mudum e OIM ana wondi de dabereji ko waifu yalla yembelle jibe wartude kany en kan heba lawol mu ko yemle golidal hakkune mudum le gouvernement leedi amendi ana landini dawi bangal mudum yembelle be inde mu em yuba yurto fede OIM waram kany em hebule dawol gol yobata e mudum fey hunde minen dum mi do gondi wadde ko min bawi fami paabobe saatu wakati mi de darno sadda yembelle chapan joyom hakkune mabbe chafaje mu em to walta faye to ko nyamata homo fu wawa hebule odo faawa muya won e mabbe be inde mu em windaaki fay nokku dun ne huuna tiidune
visibilité donc c'est un peu difficile
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faawa mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yewtere meɗen noddirten zoom sirnde ngarana haalde kabaru ɓeɗo yimɓele mbiyoɓe sa iwi dawol fu daña ko nelɗa ɗo hen warde woɓɓe anta tansade wadde nayyi ɓe hen fe e hunde jaadi fa ɗum laato haaɓo tawen ene jatande wala fu koɓe dokkete hono wori Ali Sisi
waddande neɗɗo hunde saara iwa dawol yo hunde ko giɗiraɓe amen fayotto wonduɓe amen tewtirtamen saatu wonɓe mabɓe jaati mbajimbinoɓe ɗum tawi fey mbuɗuɓe dokkatama gaɗa coggu buuru so a wiɓe a dawowo a si ana landini yaade mutti faɓɓande saaraɓe muɗum giɗo makko debbo kadi wi som o warta iwde ton fu o waddana ɗum liɗɗi uraɗi no o warti e dawol makko ngol iwde mutti kadi giɗi ko o ka ana jondorno heɓude liɗɗi muɗum uraɗi nga o wawano sodde ɗum saabi o walano kalsi majjum kadi kañum ka ɗum metti ɗum tan ga ko gidi ko o hannay mo wakat nyo ata dawol mudungol ni woni njohowo ittoyde kalsi muttito dawol mako iwode mutti warde ba mako hore passe mudum o yobay arrivé pay o wardi be jebondiri ka fa berde mabbe bubi latre sabe cherango hakkun mabbe sakiraabe amen tewturde neddo mudum hunde wana ko boni ga ko boni henni woni tewture hunde fa jabbito waddande neddo hunde sa ana warta dawol wana wajibi e do fay goto
wana wajibi do fi e goto en biya yodun nedda kuno yodun hollude du ad yidi jomun yodun hollude du a e jomo don tawda sa tawda ka do jomun tinno fama sabi wana wakkati yidi fu taytan yafri e juude bingil adam don gatten haddude dido kabaruji bete hander so ngabido bema ande to do ba hebudde dun dun so ngadi chapande jidde joy chapande jenaye jenaye chapande jidde jagom sappo e jenaye on keban o don nimol so ngabido facebook to do ba choyna demoton kon yewtere meden noddirten dum woni cellal de dum waran yowade wattu jono ko nayri bangal honno suka be no battindirto no micciti den wiide roobel wobbanton attawan suka mabbe an battindiro sanne hono ko nayri bangal dogotoro yanka kolliti wiide wala fona ciadele ko gon li hen no be kolliti wirso ni dum wadiram honno hanirino fa kebe famtare ngare kede Mamadou Sama Sikou Ali Sissé ko pewni en do hen
min ka so gonga o mi landinaki no feyi el hore am fewde e majju mi e jondiruno hebula suka goddo ka ga wiide dum latono yawe ka juhi kam mi santana kano san wakati bammi redu ka sende mi hebi tiddalaji yogaji wakati no bammi redu cildi do bani mo arande radio o kanko e mi ragel mako ngel amilam e fu nyaloma goto be pina be fudu asawere be dima kulli mabbe fu kambe waddata
tout ensemble
dum do seeda fu kaabo debbo goto wala kanko hewbe anali odo alhaali e wi dunke en beengu bottondirdi yoko wattu hakune monirado e mirado o na lay lebbu sappo e jetti docteur yiya mayga o gynécologue dalike rewbe be beengu mun na bottondiri sanne e wi mako rafnyam duuji wattu kabar mudun na wawi sambinde sammin gol reedu e kanya jibbin gol illa yonali
pourla mama
inna mabbe o ka idum tampina dum sanne sabi hinnagol suka be kanye gulli ji goddi ngatteedi de galletu nyamdu nafoomo e hore ana fandi ko hebata redumo bamata tiagal mudum ana waawi bonude no yaawi na duno taade na saato e hore do beynam tay wakati o yottaaki so debbo wadi deedi battondirdi muhani imal yotto ad so doktorore yella mu heba faaba mu ya kanya chafaje nafoomo
yo alhaali mu hebata rabo yogabe sabi teddirgol seraji diina maduno tawanga non doktor en lulibe pediatre gonda ka fi akba bodo e wi docteur Amadou Diara docteur heccube to sisref commune 4 Bamako suka on hani mutude muynude yalla patonata farati titalla nyamduji
la pef question sur
torda ko dum way yottinde suka mo o tawta do oni woni nabiram tiagal yirwere mudum bangal chaldi rednu o bamata tiagal so o beyni ana wawi latal sababu suka mo beynata tiagal mudum o lato tuskil nadu nyaw tiyam nangadu mujini woni so de ko bammi fa beeni an haani ko naftoro kulle bawde latan sababu fato bama redu kasse dum yalla mo heba hokkude suka mako o endu fa lebbi jeegom so wana ledde ko suka o windente ledde balebe fu o haana hokkude dum so redu wondu ka o hebi dum tay goddo o entaka man jukitaade hokkude dum endu faan fa o heba lebbi jeegom so o do sarti hibbi fu so o tewta hokkude suka o kulle godde de waawi nyamma
malnutrition
sifaji finata wadun na wudi yalla fa ba inirado o esuka o yawtude kado tidal itobe ledde balebe to tominya e bankas cefike do kabar mu
dematigi
rewbel hewbe be deedi mu en battondirta an yotto kam min faabo do mi hokkabe ledde balebe nafobe sanne ono zaban kanye bunje be mbali lotirde suka o fati dum yottina mo torda don suka mo joge jod mako inna o hore kanyun do an hokke ko mudum
am so fanke sege
tawene dunke en cellal ngeli yo famingol humcene hore fuf tiagal beynugol ko be mbajoto do nawtoradi haybugol beyngu kanya muynugol sato fuf edare ido sifaji di wan hultibe dum do no sambina sadda amundirbe